아하! 서대위! 마티위요! 왔다 대디비 대디비!
Because I jet chain figure, she got Camela, he location Cuba. My drama man give me the call, so singizi. Tika babo gum tizi, mwaitaga bigiji. Na panda panda kama mkweza na vyo panda tree. Yemna shuka shuka kama tenya na vyo penda free. Na imba imba kini bado misi wasiki. Kama sifa pombe basi dogo umelewa bui.
We have the asshole for wrong time. Aba dona asshole at this time. Aba dona dona nifanya wa madingi. Asema no chama nisi no madingi.
Luli sax dingi, chuma necha dingi, nyema dogo ndo mapimbi. Na vineno vingi vingi nyembilimbi si shilingi. Mesa hau mkono mtupu huwa haulambwi. Kiuchila dingi, kwana misos dingi. Daki master dingi, soga re dingi. TID dingi, matilio big dingi. Professor wa unyeshe mapimbi si ndo madingi.
Ana aso for wrong time. Ama dona aso at this time. Ata dodogo na nyifanya wa madingi. Nasema no tamani si ndo madingi.
Madingi,
sindo madingi, ni ya mapimi. Atatadabu na nifanya wa madingi. Nasema no, kama ni sindo madingi.